magic music.
Nisha feel like a crazy. Kwa ajili yako niko crazy.
Swali zako, tajibia. Hitaji zako, tatimiza. Kuja nyumbani kwangu mama, tuwe wazazi. Na kutamani mama mia, kubali mimi, ndagaramia. Nisha feel like a crazy, kwa ajili yako niko crazy. Sitakutupilia, kila siku takuheshimia. Nivumilie, niaminie. Masha wawili kuvumiliana, kuheshimiana.
Akisema mengi usiwasikie. Mia na we tuishi sawa pile.
Nakutamani mama mia,
kubali mimi ndagaramia. Kuja kwangu omadia, ninawe forever and ever.